vhathuni vhanzhi ndo vha ndi tshi pfa ndo xela. In the morning ḓuvha ḽo tsha mara matokovela. I was on the way, navigator tshi kho xela. Had to find a way before shango ḽi tshi fhela. A vha dzheneleli, nda ḓi nwela maḓi na nṋe a thi dzheneleli. Mula tshau ya dzumbama, a thi vhoneleli. Nda mula ndi nḓilani, zwiḽa ndi sa penyeleli. I was down at the bottom, hu si na vhurotho. Hu si na zwiḽiwa, hu na ngauza na dzikhotho. Vhuku vha kho rengisa mahafhe na thothotho. Vho rengisa zolo ri dzhene tshikolo. Habiyo mawe, vhumatshelo ndi tshikolo. Saka ndi tshivhala, ndi vhona miṱolo. Man, I had to get away, ndo ita miṱolo. The devil on my case, man, ndo fhedza ndo i ṱola. Vha khou zama u khedza nḓila.
I don't feel really lost, see a fork in the road. People judge me on my past, did some things you won't condone. I've been feeling really bad, I can't handle this no more. I've been feeling really lost, don't know which way I should go. I've been feeling really lost, see a fork in the road. People judge me on my past, did some things you won't condone. I've been feeling really bad, I can't handle this no more. I've been feeling really lost, lost, lost.
Feeling really bad, really bad. Don't know which way I should go. Maybe I'ma run to the microphone, though. Or maybe I should spend some time alone. Cause the shit I got myself into is deep. And herbal doctors got me blowing.